close my eyes, I see you in my dreams. Nikilala na kuota. When I cry, you dry up my tears. Imara na jikuta. Hadithi, hadithi, my baby so pretty. Nishaweka tiki for the love of my life. Don't you ever let me go. Hold me close, yes, hold me tight. Nishike siniache ngo. Baby, you need to know I've been missing you for days. I never want to see you go away. When the rain falls, the sun will shine again. Tell me what I need to do to make you wanna stay. Adithi, adithi, my baby so pretty. Nisha weka tiki.
Jimmy X double six.
Jay. Jay, once again. Kwanza rufu ya kuna nuki ya bela. Kwenye penzi lako na jitosa. Unanga wewe kwenye watu kiba. Baby, na shine like a rock star. Bado una sura nzuri hata ukinuna. Sijui kitu gani umekosa. When I see you na waza mambo kiba. Nimeona mtu wa unyota. Ui, haujui. Moyo wangu juu yako si utui. Penzi langu limetanda buibui. Ukinitema mina kufa asubui. I say ui, haujui. Moyo wangu juu yako si utui. Penzi langu limetanda buibui. Wejua na kupenda tu. I'm in love again. I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love again. I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love.
I'm in love again.
I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love.
I'm in love again.
I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love.
I'm in love again.
DJ Saji, unstoppable.
Yeah, yeah.
Kwa nini siku kuwa na mabema. Na uzuri wako umeniroga. Leo nimeamu wako sema. Mjanja nimepatikana love kibwege. Nimelegeza kwa mabezi legelege. Nimechanganywa yani kama chipsi zege. Na kuwaza uku nasikiza reggae. Azei ui, haujui. Moyo wangu juu yako si utui. Penzi langu limetanda buibui. Ukinitema mina kufa asubui. I say ui, haujui. Moyo wangu juu yako si utui. Penzi langu limetanda buibui. Wejua na kupenda tu.
Aba!
I've never been in love before. So I don't know if it's love that I'm feeling right now. No, I never felt so comfortable. No, I never felt this way that I'm feeling about anyone. Ilikuwa tarehe kumi na saba mwezi wa Julai mwaka jana. Tarehe tuliokutana tarehe siwezi sahau.
Think I'm falling in love.
How to fall in touch with one of the best DJ in town. DJ Saji, all the way from Kikigoma, Tanzania.
Follow on Instagram, Twitter, Facebook, DJ Saji.
Ametulia show show time ona navyopanda jogo mahali kwa mitatoa ngamia wakitaka ngombe nitawaongeza kondo una bala baby una bala una mara baby una mara una bala baby una bala hata ukikata baby nikifa yo utamu nipunguze ama niongeze baby
ongeza
mama nikupe yote ama yanatosha baby
Baby,
ongeza Utamu nipunguze niongeze, baby
ongeza
Dizi na nini muogo, baby
baby, ongeza Na uwa, si wadanganye Na uwa, na uwa
Kichombo,
na uwa, na uwa Na uwa, si wadanganye Na uwa
Penzi internationali Suki fisi Magamba ya kisomali Wejua mimi swezi kukwacha wewe Nataka uishi na mimi Sina chance kwache please Nimetandika busa tiketi kwenye roo Kariko kesha marashi Kama unakuja, kama unako Wena malaika, kulwa na doto Nana yonivuta, mahaba yako Mama nakuita, ujeke yako Nipende sana minataka wale Parsema gomuto ni acha wanu Tupendane ya nimpaka wale Wanosubili tuwachane wachunde Acha wakai vikao wamalise waganga Yena wazinda ya kwa waone kama waganga Hatulia tula ni kwa unawaponza uganga Uone tasura zao paya Wana nitaka Mizotaki na kutaka wewe tu Wakinifata Nakimbia na kufata wewe tu
Asa ukitaka minili omuwa wewe tu. Ama nitoke dharani niseme I love you.
Sijaona sura ikafanya nikageuka, macho yangu yakakutana na yako. Oh mashallah, ikaisi malaika mshuka. Kumana rangi, macho, umbo lako ikanivuta kwako tuongee. Nikakuliza jina lako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Oh baby, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso. Na kufungulia dunia ya kukuenzi, we ni wangu leo na kesho.
Boy, call me number one. Bombo crack.
Hey, it's cook that.
Utadanganya kusema wengine wawazi. Ukweli ni kwamba wanaume mmeumbwa vichwa wazi. Mpaka nakosa majibu, ile penzi lishachanganywa na wivu. Mama kanifunza utulivu, ananisisitiza usikivu, baby. Sako nini nisitulie, fanu na ninye manini. Ukoradhi we umbie, furani pate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina.
Yeah.
Usemi sina,
usemi sina,
sina.
kupokea.
Sina.
Usemi sina.
Sina. Usemi sina.
Ya kusema sina.
DJ Saji, unstoppable.
Mapenzi ni maua, moyoni mwangu yanachanua. Yarisha waitakaga kuniua, usishangae na jishaua. Nilipoteza hamu ya kula, domana kila nacho nipana kula. Iwe papa machura, nakula ndo kisha nakula. Kwa nini siturie, mfano nani njima nini. Uporazi ugurie, utamu nipate mimi. Usemi sina.
Sina. Sina.
Chakusema sina tena.
Sina.
Usemi sina. Usemi sina.
Sina.
Usemi sina.
Njaga penzi nini, baby. Mapenzi ni kitu ambacho kinaweza kukupa furaha, kinaweza kukupa huzuni. Wajua mapenzi ni nini, baby? Mapenzi ni vile ambavyo unavyoweza kunipa furaha. Mwenza kusiwezi marumbano, oh. Alafu mimi bila wapo, maisha yangu magumu. Yani kila saa mwenza nataka nikuone. Ani mimi bila wapo, maisha yangu makavu. Yani kila saa mwenza nataka nikuone. Hata kama uko Uingereza, funga safari njoo. Niwe peke ndo unanipendeza, baby no matter no. Hata kama niko magereza, funga safari njoo. Mana najua uko kupendeza, koza gachu. Koza gachu.
Mwenye macho hambiwi ona, na mwenye donda hambiwi koma. Mwenye moyo hambiwi penda, na kisha penda mani menda. Au mapenzi uo, mini nizani wako. Mapenzi pembe la ndofu, miabemba sasa naona uchovu. Asha kuta meseji za watu wakinita baby. Hata mishafuma meseji wakimsifu yeye mtundu kwa bedi. Na wala siya baby, machungu yote na yaweka pembe. Nataka tuwe kudi, najua shetani upo kwenye kampe. Oh, najua mapenzi ni tamu chungu, alo ya umba ya ni mungu. Najua mapenzi ni tamu chungu, alo ya umba ya ni mungu.
Mapenzi ni sayansi pana, na ye mpenda ndo mnaye gombana. Mapenzi kama dana dana, usipotulia utapaisha mpira. Hakuna mwaminifu huku, hakuna mkosefu huku. Hakuna asiye na nguvu huku, kitaka ujifanye mjinga. Asha kuta meseji za watu wakinita baby. Hata minisha fuma meseji wakimsifu yeye mtundu kwa bedi. Na wala siya baby, machungu yote na yaweka pending. Ninachotaka sisi tuwe kudi, najua shetani yuko kazi. Yuko kazi, oh, najua mapenzi ni tamu chungu. Oh, 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 wala machungu.
Utamu, machungu, machungu.
zake mutindi Mashamsham Nizu melijaza ndindindi Joy, come, come Tucheze koche kama wahindi Mina we, dam, dam Ige musindo wa shindi Una mapenzi kete, kete Tufunge ndoa one day Hata sitaki delay, delay Utanipora mabosi Una mapenzi kete, kete Tufunge ndoa one day Hata sitaki delay, delay Utanipora mashangi
Pata kunienzi No matter what they do, I can give it up Hata waburuze wangu mtima Mimi bado nina subira I believe yupo Aliumbiwa mimi yupo Kwenye sayari Ipo siku mtamona Wala stofanya tena misunguko Nikakutana na milupo Madanga wa mjini Karibu roho wanitoe yeah.
Wherever you are Whatever you do I'm waiting for you I'll be waiting for you Wherever you are Whatever you do I'm waiting for you I'll be waiting for you. I'll be waiting for you. Waiting for you. You.
Anu ose maridani. Na kufikiria. Imisi ose nasenga. Imana ikurine. anu ose maidali na kufikiria imisi ose nasenga mana ikurine nda kuridiri baby ridiri baby baby oh na 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 imani kurine baby ikurine baby baby that kind of love straight from above. That kind of love I be waiting for. That kind of love I be praying for. Again, sunguko nikakutana na milupo. Madam Gabini, karibu roho anitoe.
Semana ugua, da wana isigi wewe. Unagishi mawazoni wangu, fura ya mini wewe. Tanke semana ugua, da wana isigi wewe. Sio kwamba sio kwamba siwezi kupata mwingine. Sio kwamba sipati kutakiwa. Na wala sio soba, nazi, koroma. Nachopata ni upendo, upendo, koroma. Misi na usoba, ama, koroma. Nachopata ni upendo, upendo, nana kupendo. Penda hivi ukisi itapoa
Doro, doro
Sipati picha ile siku ya kuona Na tusipo tenda hivi uthani itapoa
Doro, doro
Wapenzi matamu tupendane Wabaya mshindwe kushauri Uwe wangu milele tufanane Mikuwa kondo sina Wala siyo soba Nazi koroma Mata ni upendo, upendo Koroma Misi na wasoba Ama Koroma Kila chumata ni upendo, upendo Nana kupendo
Ayataki timamu Kuna muda nazira Nano na nasusa huyo mwanadamu Yani tena nimefahamu Mapenzi ni chakula cha hamu Kuna muda na ngata na lamba na nyonya hadi kwenye tamu Yani msone na tundika Mapenza na nvaibisha Na hata nivuruga ya kisema nyache nimekusha Niko na jichunguza Nini nimepeleza Kama nikozi ya mapenzi Nyende tanga kuongeza Oh baby
Hello
Nivyo ilivyo desturi Anekupenda na kuona mzuri
kamilifu minawe atupimani madhaifu uye mahaba ya kila aina nakupa siwezi kunyima shahada ya kupendana nakupa penzi nitalili kwa marungu kwa mapanga kwa uivu nitawanga
follow on Instagram, Twitter, Facebook, DJ Saji.
Happy Valentine's with one of the best DJs, DJ Saji, all the way from Kikigoma, Tanzania.
Ubaka muna lijaza katika gunia, baby. Vitu nacholae na pata mia kwa mia, mimi. Sofi koneka na fara. Sio fiko nekana zomba, zomba. Sio fiko nekana mjinga. Benzi nitalilinga. Mama yungu, mama baba. Sio fiko mwivu.
Baby, umeniweka mkononi saa. Oh baby, your love got something bad. Aja nipa juju. Divyo tulivyo, aja tumia madaha. Oh my lover, imenoga. Iyo baji hii, imenoga. Na iyo face, imenoga. Na izo lipsi, utamkunoga. Ni kama muda hawendi. Enogewa na mapenzi. Alika na mashuga zako. Twenze tuzenji. Ni kama muda hawendi. Enogewa na mapenzi. Alika na mashuga zako. Twenze tuzenji.
DJ Saji, unstoppable.
Nalaga na we, lakini bado chando choni na muota. Oh baby, ayendo ndegya na emili kikiota. Nashinda gana ye, nikitoka tuki dogo na misi. Oh baby, nikirudi napokele wana kisima. Msi mtumie meseji, ananipaga na soma. Oh ya masenga wangu, nawaona, nawaona. Msi mtumie meseji, nampaga na soma. Oh ya vimada wangu, anawaona, anawaona. Aje ni baju juju, divyo tulivyo, aja tumia madawa. Oh meloma, umenoga, iyo baji hii imenoga. Na iyo shepu imenoga, na izo lipsi utamkunoga. Ni kama muda wiki, oh nimenoke. Waite na mashoga
kasubuipa na nitaga my love.
DJ Saji
mchana na nitaga baby baby
ni yeah yeah
usiku na nitaga wabavu alafu mwenye mi yendo tamu yangu akiamkaga nasema nanipenda hawezi kuniacha hata apewe nini hawezi kuniacha amesema miwa mwisho kunipenda hawezi kuniacha hata apewe nini hataki kuniacha. niacha.
From the head to the toe, we're baloni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come. From the head to the toe, we're baloni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Moishi karo, juma pyo alikei. Washa wone na kugenda, na kupenda kama holiday. Waza unavyonipea mambo mazuri mambo yeah. Kuna love I wanna show you, loving you I swear and I dare yeah. Unawaringia, ringia kiona wanalia, wanaumia. Sipagawe na matoto parisa baba ya.
Cheka sana mimi na we. Sakura mtu anasema mina msema sana. Nachokumbuka tuli msema sana. Ngali bado wana tuka cheka sana mimi na we. Pindi bado tupo marafiki, waloshi bana kunyera na dhiki. Alikuwa bonge la shabiki, nya dunia mula itabiriki. I remember him say last week, eti leo simu ya kisishiki. Hata yangu kuna semo hazifiki. Moro tuwe baki marafiki. Basi tena kanita binamu, kinyama chahamu. Ikabiri ni kam. Oh, walivo yona tamu, kajitowa fahamu. Hata kitena zamzamu, hata kitena vya zamu.
Hata
kitena vya zamu.
Chumbari, yotu anapita, shita moyo umemduda. Utani utamu umegeuka true love. Etiana misi miata ni mshike mashavu. Nilikwana mwita best friend. Sikizi kimwe tarafiki ya bendi. Nilichompa kimemteka, anateke nyeka. Anateke nwa anacheka. Akipigia simu ananita binamu, kinyama chahamu. She said baby come. Lolo mbo na tam, kajito faham. Ataki tena zam. Eti ataki zam.
Happy Valentine with one of the best DJ in town, DJ Saji, all the way from Kikigoma, Tanzania.
Oi, Babu MC, Rabu Mpwadi, hapo mnamsikiliza mwanangu DJ Saji, soke hapo.
Eyo, dance hapa, nasikiliza ngoma na punch ya DJ Saji huo.
Follow on Instagram, Twitter, Facebook, DJ Saji.
Umenikorabisha, likuwa na mapresha tu. Alinithalilisha, alinacha adharini ya dharini. Ngeaga maisha, nilisha fikia kikomo. Ukanikaribisha, kabisa ukanyatatisha. Umenipendezisha, ukaningarisha. Wachana na ule mbwa mwanzoni. Alenikondesha, usulijawa na vishimo. Nikaputeza mwonekano, nikaonekana kakitumbo. Kumbe aliyoya mwona bado, na bado.
Taratibu mama, tunamumiza roho. Taratibu mama, atajitoro.
Na bado.
Taratibu mama, tunamumiza roho. Taratibu.
Saji Unstoppable.
Huyu, chaguo langu mimi huyu, hatua acha ni leo mina huyu huyu wengine wa nini. Oh, huyu huyu niseme mbaya ila huyu huyu nazeka na mimi huyu huyu mwingine wa nini.
Oh, mwana mo
mwana mo mwana mo mwana mo mwana mo mwana mo mwana mo shetele mwana mo.
Follow on Instagram, Twitter, Facebook, DJ Saji.
Na waza Mungu angepanga mchana kiza usiku jua ndo nuru, au kama angepanga mina wewe tuwe ndege kunguru, tungeimaliza anga tupae angani tukiwa huru, riziki kwenye michanga minipekue wewe udonyoe nduru. Haikuwa rahisi hapa tulipofika, umevumilia mengi, acha nikupe sifa. Pepo wa ibilisi ulipopita kujaribu vunja penzi, tukaishinda vita.
Asante, asante mwani, somo lako la mapenzi leo nimelipendwa
na yeye tu.
Sa, sa. Mwavuli wangu, moyo umeufunika.
kama mapenzi bile bile Nako ya ni washeni mwe Shakupa mwe na wile Uwe wako uchukue Pokea Zawadi
Zawadi
Ya upendo wangu
Ya upendo wangu
Ooh, Pokea
Pokea
Zawadi
Zawadi
Ya upendo wangu
Ya upendo wangu
Oi, oi, 500
Asheli, njia baridi we nikomea Yuka makini, mato yangu ye huko na hufumbari Sidishe zana, bawe huu nilisigiliki Gazana, kama mapenzi pilipili Nakulani washa ina kutwe, shako pamojo na mwili Uwe wako chuko
Pendwa Ila Aleo acheni niwambie Akinuna siwezi kulala Amoyo unaniuma Anakusara Namuwaza yeye Nikinuna wezi kulala Amoyo unamuma Anakusara Ananiwaza Ametawala akili Nam dhibita ni dhibiti eh, Alipo nipo Na miniliko yupo Oh, ananipenda
Ananipenda Nikinuna nuna Ananipembeleza Ananipenda Uyosha zama kwa hina
Makinyo maji Ananiona kwenye glasi Na misa makiendo maji Nampatia, nampatia Mimu nyewe siwezi kula Anichakula hakipiti Hata nikikunyo maji Ananipatia, ananipatia Kama sio mimi Ni wapi angepata Faraja anajuliza Bata faraja mina juliza Abena gata kamala anone Alipo lipo na minili
Kuzenge wizi Vikichi
janga hizi visiku minema. Lala usingizi, upepo parizi, mie mambo ya uzizi, akuvya kazi tani baby. Apo apo ilipomba
ongele na usumari,
oh, penzi letu tuboreshe
ongele na usumari,
yeze kana mati hali
ongele na usumari.
Mani changanya, oh mama, masikatai. Olivia sexy, sexy, I'm gonna die. Uzuri kakupu mama, ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar, marashi ya Dubai. Hello. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange wenyezi. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange wenyezi.
Bebe ni kubebebe domo zake wakatengebe. Unauteke kiunoleke utatopo wa shati na chuchude.
Hanina I love you. Te amo, te amo. Amina kupendaga. I love you.
Shazama,
Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binibu, kila kitu tunaendana. Ameninasa ka wimbo, sitaki acha kumtazama wewe. Penzi mbona limenoga, tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Asa nataka watu unanipenda niite baby.
Baby wangu,
kwa wasioamini wewe ni wangu niite mai.
Mai wangu,
hata ukiniposti caption andika sweetie.
Sweetie wangu,
ukija kukutongoza mwambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Usema nasikiliza wewe na mimi.
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 Mona nitaga bebe, na mina kuita bebe. We so in love. Nana nidekeza dede, mini wako wakipeke, we so in love.
Taratibu nataka niwe na we milele. Nikupenda unipende ile deadly. Heavy na kufeel love ina feel so real. No rush mi na we mpaka milele.
So let's take a time, I wanna love you. Mamba wengi ananizidia, nanipatia.
Oh dear, ima hatu mengia. Thank God I found you, my forever dear.
I don't want nobody else but you.
So kikali satana. Oh, Nairobi 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kanio namba, moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number, number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyo ni Mungu nikampa moja. Now she's my number, number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushoana. Tushoana.
Una mujer
kufia nani? Ay, wewe, mino na raha kama tunakera, na bila ta kuwagusa, bila ta kuwasema. Mino na raha kama tunawaboa, bila ta kuwaomba, bila ta kuwagazi. Mungu kaumba dunia ina watu na vyetu, kaumba dunia ina vitu na vituko. Mungu kaumba dunia ina watu na vyetu, ila si tunavyopenda wataja na wao tunadunda mpaka. 2025, 2026, 2027, 2029, tunadunda mpaka 2029, 2030, ila si tunavyopenda wataja na wao.
Kwenye safari ya mapenzi wa dereva imara, panapona utelezi na umba ganga mara. My I know, zita kuja changamoto toto. Sweet I know,
I know,
tutapitia misoto toto. Najua unanipenda mchumba, uwezi enda na kimbunga. Najua unanipenda lazizi, uwezi enda na mawimbi mpenzi. Sura yako, sura yangu, zishanza kufanana. Moyo wako, moyo wangu, kupendana hadi kiyama.
Siko single,
mchuma wambie
hauko single. Siko single,
mchuchuchu wambie
hauko single.
Kurasa kukusifia, matusi naiona basata wakinifungia. Theruthi zirana zopata miafilmia, mjusi ukuta wa parasta na uparamia. Na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na we mlevi, ni umbe yumbe njia wa mana we mlezi. Kukuipia dia pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi la komizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi la komizani mizito, naishi wa pawa.
Kill someone for you, because I'm in the danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that. I'll die for you. Oh sweetheart, life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Better son, now you know that. Now how can I keep you to me, do me? Oh my love, bendo maneta manazi zuvino. Oh my love, na to put my health, kwa mamia in this world. Ile we pekeli we kuchakuya, I said God. Now me barikiwa utu.
barikiwa mtu na utulivu, licha ya kule na uzuri na mtu na utulivu. Umebarikiwa mtu na utulivu.
DJ Saji Unstoppable.
Pata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu zilisha nikumba. Kama tusa kungangania, upendo sipopendo. Nilifosi kujificha kule, kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huku mabegani, ananishika na massage mgongoni, yananilevya makopo. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, kando mana tamana zi. Jana nimeota eti dunia nzima tupo mimi na wewe tu, tu. Vitu vizuri vya dunia nzima vyetu mimi na wewe tu. Me and you my baby, baby. Tunaona sisi, sisi. Only you my baby, baby. Ndo unaniweza mimi, mimi. Ndo maana niko radhi shinde nja, ila kama utakula mchumba. Ndo maana niko radhi nichomeke na jua, wewe kama upo kivulini mchumba. You're my happiness, you're my happiness, you're my candle, you're my candle, you're my number one.
Lolote baby, imenila sumu kali. Cause you are my angel, I love you baby. Kwa wako pendo unanimaliza. Kwa maringo, maringo, kudeka na deka. Fundi wa mitindo na pondo na baga waga. Kwa maringo, fundiwa mitindo na pondo na paga waga.
Kangu chama, kashata shunu wana,
kacham, kacham.
katam mzuri wewe
katam tam
kate umbika mwaya
katam tam
ayo yoyo
katam tam
sura chake
katam tam jira no ta Girl, I want you to know that. Oh, my nyikwagalanyo. Oh, yeah. Nikugomana na baby, no. Kununiana na baby, no. Mambo ya kupigana na baby, no. Etini achane na baby, no. Sikujua nitapenda hivi. Akinyaja minakuwa chizi. Oh, yeah. Turn around, I wanna see your back.
Oh, yeah.
Iggy heavy, heavy, ya foot tumbo flat.
Oh, yeah.
Ukimwaga maji ni po table mat. Play some music, ghetto kuna pat.
Oh, yeah.
Tangaze sifa zako uzuri wako siwezi fanya siri wanibebeshe kunia na zote zambi zako sumu yako imetawala mwili si mimi ni akili yangu si mimi ni moyo wangu Ni mawazo yangu Si mimi Labda roho yangu
Mimi bila we Mimi bila we Mimi bila we Si bora wangu Mimi bila we Mimi bila we Mimi bila we Si bora wangu
Dama, nanona, nanyonyeshwa
shangazi. Hey, I just wanna tell you, ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, a bad man done confused. Ooh, katia pesa na wewe to choose. Ooh, niko mie na kupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Nakupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, takupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi. Nosokani tena. Oh, onga yonga yonga yo. Matone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo kulilinda penzi ni fundo la irizi. Oh my, oh my, oh my, oh. Shikilia gego nyama ya ufizi. Mio ayo ayo ayo. Kini acha wewe ndapata uchizi. Tane tane. Sikina hii yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane.
Wale walisema tutaachana.
Rapo mpwaji hapa mdamsikiliza mwanangu DJ Saji. Soke hapo.
Happy Valentine with one of the best DJ in town. DJ Saji all the way from Kigoma, Tanzania.
Tunapendana. Wako wapi wale walisema tutaachana? Wako wapi waone vile tunapendana? Mapenzi mia kwa mia sikupati finje. Kamoyo kako baby nikalinde. Na maheta wafungiwe nje. Yani inde, inde. Pendo wangu kwako ni wadhati. Sitokubali waje katikati yetu. Vile umeumbika, mtoto ni malaika. Wacha ni kupe sifa, kwako nimeshafika wewe.
Wewe malaika, umeumbika, we mtoto ni mali safi. Wewe malaika, umeumbika, we mtoto ni mali safi.
Simama wakuone.
Nimepata mpenzi, wenye wivu inao.
mali safi. We mtoto mali safi. Mali, mali safi. We mtoto mali safi. Mali, mali safi. We mtoto mali safi.
Mos, 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 baby wangu.
Wangu.
Mos, 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 mpenzi wangu.
Wangu.
Ebu kuja mbele.
Mbele.
Mbele wakuone.
One.
Mbele we ni keki.
Keki.
Tena keki mbili.
Mbili.
Nasema mos, 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 baby wangu.
Wangu.
Mos, 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 mpenzi wangu.
Wangu.
Ebu kuja mbele.
Mbele.
Mbele wakuone.
One.
Mbele we ni keki.
Sana. Wenye wivu ina wachoma sana.